ndangena phako kwenu ngobusuku nisesibhito kwiholiday ndacosha iTV ndayoyityisa ukuze ntshaye ndabona nezinye item ezinjenge-DVD nesipika ndazibekelele enye idina zozocosha mom ndatshaya imali yakho esakho kwedini ngezintsuku sejangazusinya iziyobisi zisemzimbeni andinaxhala nxandi xwa intshisa negoni akho gagi noncisha nawe uyayazi I'm not a tekinsa
ndingumoni wegangsta ndingumoni wegangsta engingqini ndimoshile abahlali bamoshile yeah ndingumoni wegangsta ndingumoni wegangsta abahlali bamoshile engingqini ndimoshile
neekhamera zasetsuka zange zaliboniginsa kwesakho lixosha ngoba ndibetha ngovele bangamboni irhaqe kakhoku nombazo yophezulu ebusuku nasemini nxa ndidisa ndiqale ndifuthe kwimbiza ngoba akho ke msicishayo irhaqaza kugogo nombazo yindafunga mtshanam ndinimoshile nanyasistresi kwesakho khandifakele ishumi makwalasi khokha naleyo msoko msuthu sufuna ndibe ndithukisa ngumsunu saphi cash ndinqumile ngokanflosi mayifabamampathu ndayixavula ngaso ngabo ngayo eyamadoda eprisons agcwala qho yimali yomtshayo iinkokodo zam yile mali yalo mgodoyi uzibamba tsororo kwebhaqara zakanqanqiweni makayothandazelenye pha ecaweni ndizoyikhuthuza again and again aphele join umbutho wobukoli apha esitratweni.